Isifundo 85. UJesu welapha ngeSabatha. AbaFarisi babemzonda uJesu futhi babefuna isizathu sokumvalela ejele. Bathi akufanele lapha abantu ngeSabatha. Ngolunye usuku kuyiSabatha, uJesu wahlangana nendoda engaboni emgwaqweni. Wathi kubafundi bakhe, "Bekani indlela uNkulunkulu azoyisiza ngayo lendoda." UJesu wahlanganisa amathe nodaka wabese kugqiba emehlweni alendoda. Wathi kuyo, "Hamba uyogeza amehlo akho edamini laseSilowama." Nangempela indoda yafika yageza, amehlo ayavuleka, yakwazi ukubona okokuqala ngqa ekuphileni kwayo. Lokhu kwabamangaza kakhulu abantu. Bathi, "Yiyo yini lendoda eyayihlala emgwaqweni icela imali, noma omunye umuntu ofana nayo?" Lendoda yathi, "Yimi lo bengaboni." Abantu bayibuza, "Pho kwenzekeni?" Lapho sibatshelile ukuthi kwenzekeni, bayithatha bayiyisa kubaFarisi. Lendoda yathi kubaFarisi, "UJesu ugcobe udaka emehlweni ami, wabesethi angiyogeza amehlo. Ngwagezile, manje sengiyabona." AbaFarisi bathi, "Uma uJesu ekwelapha ngeSabatha, kusho ukuthi amandla akhe awaveli kuNkulunkulu." Kodwa abanye bathi, "Uma amandla akhe engaveli kuNkulunkulu, ube ngeke akwazi nhlobo ukwelapha." AbaFarisi babiza abazali balendoda, bababuza, "Kwenzeke kanjani ukuthi indodana yenu ibone?" Abazali bayo babesaba, ngoba abaFarisi babethe, "Noma ubani obonisa ukholo kuJesu uzoxoshwa esinagogeni." Ngakho baphendula bathi, "Nathi asazi, buzani yena." AbaFarisi babuza lendoda imibuzo eminingi, yaze yathi, "Senginitshele konke engikwaziyo. Kungani nilokhu ningibuza imibuzo?" AbaFarisi bacasuka base beyixosha. UJesu wahamba wayofuna lendoda, wafika wayibuza ukuthi, "Uyakholelwa yini kuMesiya?" Lendoda yathi, "Ngingakholelwa kuye uma ngazi ukuthi ungubani." UJesu wathi, "NginguMesiya." Wayinomusa ngempela uJesu. UJesu akagcinanga ngokuyelapha lendoda, kodwa wayisiza yaba nokholo. Niyaphazama, ngoba aniyazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Matthew 22, verse 29. Imibuzo. UJesu wayisiza kanjani indoda eyayingaboni? AbaFarisi babemzondelana uJesu. Johane 9, verse 1-41.